stay, never letting go. Kwa maisha yangu, kipenzi changu, tuishi milele. Mimi na wewe.
Na tupendane, tusonge mbele, mapenzi tele.
Kanifikiria wewe nyota yangu na raha yangu penzi langu nakupa sibadiliki mimi ni wako hata milele kwa maisha yangu kipenzi changu tuishi milele.
Tuishi milele.